ababaka ba parliament abatula kachika ka public accounts committee ba unikiride kulide dwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital Dr. James Erima bwababulide nti enguzi n'obulyake obuli mu dwaliro Mulago e Masaka abadde tabulabanga kebbanga lyakoledde era lyakulemberedde amalwaliro. Ono yategeezezza nti bukyanga akola mu ddwaliro lya Moroto emyaka 17 abadde tafunangako kizibu kyonna ekyabali yake nga bali mu ddwaliro. Wabula we yeegatta ku ddwaliro lino mwaka gwa 2022 waliwo abakozi abawerera ddala 7 abagobeddwa nga kivudde kufuna nsimbi mu lukujjukujju. Bino yabibuulidde ababaka abatuula kakiiko ka Parliament aka Public Accounts Committee abakulu okuva mu ddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital bwe babadde banyonnyola ebyo ebyeyolekera mu mbali mu alipoota y'omubalirizi w'ebitabo omukulu ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Ababaka bagambye nti waliwo obwennyamivu obutagambika obw'abalwadde abennyamira era abavaayo ne balookooma saako okwemulugunya kwe kuba nti abaliwo abakozi ku ddwaliro lino ababajjako ensimbi ku buweereza bwa gavumenti obw'obwereere. Omubaka wa Mawogola South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Goretti Namugga era nga yamyuka ssentebe w'akakiiko kano aka Public Accounts Committee yennyamidde olw'omuwendo gw'abalwadde abeemulugunya ku bulyake n'obukenuzi obw'enjawulo obuli mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Masaka. Naye ng'ono agambye nti weetaaga wabeewo ekikolebwa naddala mu kulwanyisa enguzi eno. Omubaka Namugera ategeezezza nti mu kaseera kano bingi ebirina okukolebwa okusobola okulaba nga bannayuganda beeyagalira mu nsi yaabwe naddala ku nsonga ezitali zimu. Bwe kituuka ku byenguzi nga kino kyetaaga okukolebwako ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.
Mostly in the maternity department. Definitely, there'll always be those vices. There'll always be people who will take us off our main course. But we try, and we've put steps to try to eliminate that habit from the house. We have the rewards and sanctions committee. We have suggestion boxes. We've pinned the responsible, we've pinned phone numbers of responsible people to handle that problem, at least to the sensitive areas of the ward. We've put cameras in some of these sensitive spots where exchange or communication could be. So I think they're doing our best to halt the behavior.
Suzani Amero, ngonono yembaka we amuri ya mulichiko le gwango lukuru. Agambye nti wasaana wabeewo ekikolebwa naddala ku nsonga ezekuusa ku bulyake n'obukenuzi naye nga zino zeeyolekera mu bifo eby'enjawulo mu ddwaliro lino omuli ekifo abakyala we bazaalira ssaako ekifo ekijjanjabibwamu abaana. Namugana akakiiko basizza kimu nga nkuyege nti abakulu ku ddwaliro lino ery'e Masaka Regional Referral Hospital beetaaga bakole kyonna ekisoboka omuli okwetegereza ebigenda mu maaso mu ddwaliro nga beeyambisa kamera zimulengera okuwuliriza okwemulugunya kw'abalwadde n'ebirala nga singa tebakikole eddwaliro lya gavumenti lino batuusa odditamya abantu n'abantu batuusa okwekyawa naddala nga bagenze mu ddwaliro lino.